Children of God,
how have
you been, brethren of the Lord Jesus? And how is your life? You can greet of your neighbor and tell them, how we prove our Father is on our side. Be the one in heaven. And we prove the Lord Jesus is not forsaken us. For his Holy Spirit is in our midst to teach us to profit, to give us the best that's coming from the Father. After we prove we are his children, in the name of the Lord Jesus. May God bless you. Thank you for
giving
me that.
Thank you
for wishing them the best. We will come all of you the first timers in the physical eyes. And the word to remind you, our home is in heaven. We have ever been there. And we've ever known each other in ancient days. The Bible says in the Psalms 90, that God, you were our dwelling place in all the generations. Before the mountains existed, before you made the earth and its fullness. Now you, my brethren, whom we've just seen in the physical eyes, friend, we've ever been in heaven. We've ever been knowing each other. And Philippians 3:20 is right, that truly our home is in heaven. But thanks so much, the Lord. Ephesians chapter 1 to come upon you, verses 3 and 5, as he chose us a long time in him to be his children. Truly we were there, and he knew we shall come
together.
Thank you for getting saved. Our Father gets so angry if we've not made it back home in heaven. He speaks with us in Jeremiah 22:10. Do not pray for the one who dies, neither that who goes. But don't pray for that. But people have not made it back to their home country. Now, many have not made it back. But if God has given you that grace to discover yourself, to know our home in heaven, and to move this journey we are careful, because still we are strangers on this world. We welcome you, everyone who is the first timer. We are called the new generation with the full knowledge of God. We totally destroy the destruction which is being, for it's been happening for lacking knowledge. But when God has given us knowledge,
then we
fight the darkness of Satan, that of ignorance. And we bring the children of God understand light. We are meant to go to the journey of heaven. But we told you this month of July, we shall finish it studying the call of the nation in the morning and the next service. Till we've launched the call of the nation Uganda.
Amen.
There then we shall resume back the journey of heaven.
In
the other days, in the weekly days, it's there. On the Thursday and Friday, and we in our journey of heaven. On the Tuesday and Wednesday, and we see Satan's schemes against God and his church. And right there we know very many things which will help us fulfill the call of the nation Uganda. We want to move on with the call of the nation. We use our 50 minutes.
It
means we have to finish at 20 minutes past 2.
Yes, you was
praise Jesus so much.
We
delayed still.
We
want much the service to begin at midday or half past midday. But the morning session delays, and we delay to begin, we intervene in this time.
Let's
encourage ourselves, get early.
Yes,
praise Jesus so much. And we appear smart in everything. Actions in the gospel. Everything we perfect well. In the name of the Lord Jesus. And by name and voice.
And
Apostle Ronald Hope Witness. Together with Pastor Bosa. And our Bible reader, Pastor Robina. We love you all. In the name of the Lord Jesus. We are moving on with the call of Uganda, and we
are
based in this ministry, the new generation, with the full knowledge of God, to reach unto you the call, the glory of God, the call, the covenant, and the glory of God on the nation of Uganda. As it was with the nation of Israel in the BC. We still move on to get explained of the vision which has been spoken over the nation Uganda.
And
in this time we look at the vision of the brother John Kanya from Nigeria.
Yes,
praise Jesus so much.
We have
so first in up, God told him
the revival,
revival is to come from the nation Uganda. We have been explaining the word revival. What does it mean?
And it
means the New Testament. That which happened to collect the faults which happened in the Old Testament. Those found when we didn't fulfill them well. And we saw it was to take us back to the first love of God. In the actions of the prophets and apostles. But we have another thing to look onto.
It
spoke of in this vision which God wants us to do as Uganda, as a Ugandan,
and
as a friend of the nation Uganda, and all those who love God.
We
are going to look at that word to be the pioneers in the faith and to be called unto a great call.
Yes,
praise Jesus. Why is God spoken of the nation
Uganda
and on all the Ugandans and our friends
to
be able to be the pioneers in the faith? And we've been given a great call. Truly, everywhere you are and you're Ugandan, and you're a friend of the nation Uganda,
or
you love that God who called us to lead us in this faith, you must know how we come to be pioneers in the faith. For we are here to do
chigango cha Katonda bwe
as the word of God is.
Na ikizibu nnyo n'okukola.
But it's hard to even do
Katonda bategeera.
When you've not understood.
Kitegeeza ki ekyo kye bakugambye okukola.
What does it mean what they have told you to do?
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Okuyitibwa kwaffe ng'eggwanga lya Uganda.
We call us the nation Uganda.
Era nga bw'olaba eggwanga lya Isirayiri.
Just as you see the nation Israel.
Isirayiri yayitibwa otteekateeka amazaalibwa ga Mukama waffe
Yesu. Israel was called prepare for the birth of Christ.
Ku nsi kuno.
On the planet Earth.
Naye ate ffe eggwanga lya Uganda.
But we the nation Uganda.
Tuyitiddwa otteekateeka.
We've been called to prepare all the nations for the second coming of Jesus. But in all, when we call to prepare for his coming, there is a question he asked, that when the Son of Man will come back, will he find the faith on the world? That's why he best to tell the brother John Kanya that Uganda must see that he keep the faith in the world. And we send them to be the pioneers of the faith. The Son of the God, the Lord Jesus, when he comes back and there is faith,
sample
you as we go to hear what was spoken in the vision God gave the brother John Kanya. I am here to explain and to fulfill. That is what God showed me in the journey of heaven, which concerns the call of the nation. Everything he showed me taught it to me in that journey. To see that I explain it to you as Uganda and we implement it. Why did he tell John Kanya that you must be pioneers in the faith?
ensonga yamugambisa ekyo
mukama
waffe yesu bwe yali ali ku nsi
oba
otunulidde luka 18
olunyiro
lw'omunaana
omwoyo
mutukuvu yabuuza ekibuuzo mu ye
ndinaye
omwana w'omuntu bw'alidda
alisiŋŋaana
okukkiriza ku nsi
katulyoke
tutegeere nti ddala uganda twayitibwa oteekateeka
amaddage
yensonga lwaki yatugambye tulina okuba bapayoniya mu
kukkiriza
abakulembeze
ab'okulabirako
okukkiriza katonda okukuuma okukkiriza okwo mukama waffe agenda okudda nga weekuli naye kukkiriza kikubanga waliyo okukkiriza okufu era nabyo byakunnyonnyolwa
leero
katusooke tusomeko mu Luka wano
18
Luka esula ya 18 olunyo lw'omunaana mbagamba nti alibalamula mangu naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi
yesu yebazibwe omwana wa katonda mukama waffe yesu
bw'aliba
akomawo
bw'alikomawo
alisiŋŋana okukkiriza ku
nsi
baani abagenda onyweza okukkiriza
yegwe
uganda yesu yebazibwe okunyweza okukkiriza ku nsi
ate
okukkiriza okuva mu kuwulira ekigambo kya
katonda
kwegamba gwe oweereddwa omukisa gwamaanyi nnyo okutuuka mu kifo
kino
kubanga teri gye banyonnyola
kwolesebwa
okwolesebwa bulijjo okusomebwa busomebwa nga
bakatuwadde
naye kiba kizibu n'okukunyonnyola oba olina okuba nga
daniyeri
n'oddayo n'obuuza mukama
eki
ebyayolesebwa
nabukadnezar
kubanga yabiraba naye tabitegeere mukama n'akunyonnyola ku bw'omwoyo si kyangu okunyonnyola okwolesebwa okwalagibwa
omulala
okugjako ng'ozzeeyo eri oyo eyakumulaga kunyonyola kiki yamulaga kyali
kitegeezaso
n'okuyitibwa kw'eggwanga lya uganda kwava mu lugendo lw'eggulu
olwatambulira
mu bayibuli
nti
buli kye yali ajjayolesa bannabbi ku bikwatagana eggwanga lya uganda kiri mu byawandiikibwa kati wadde gw'olinza osiŋŋana akatabo ako oba olupapula olwo oluliko okuyitibwa kw'owooluganda okwolesebwa kw'owooluganda
john
canyon okuva
nigeria
nga kwogera ku ggwanga lya uganda
n'osiŋga
nooba oli awo nga tekulina
byawandiikibwa
mu buliwaawo nga wekiwandiki naye ate byonna buli ekyamugambibwa kiri
byawandiikibwa
olwo ge makulu g'olugendo lw'eggulu olwatambulira mu bayibuli
tilusobola
okunyonnyola n'ekyo ky'otasuubira kuba mu
byawandiikibwa
naye omwana w'omuntu bw'alidda
nga
uganda ayitiddwa oteekateeka amaddage
oteekateeka
amawanga gonna alisiŋŋana okukkiriza ku nsi wano we yagambira nti njagala nkusisinkanewo naye eggwanga liri
uganda
yaba akukulira abakulembere mu kukulemberamu okukkiriza kubeerewo mu nsi nsobole okusisinkanawo kati oli wa mukisa nnyo naawe yali yajeezebwa
sitaani
kyekiseera onyweze okukkiriza kuba olina okuba
ekyokulabirakukkiriza
okuva mu kulira ekigambo kya katusooke tuwulireko wano katono
Uganda an example to other nations word of encouragement Uganda, John Kenya. Revival will come out of your ashes. It is my prayer that you keep fanning the flame of revival and of the Lord's glory. You have been chosen and are highly privileged as a nation to receive the Lord Jesus's glory. Yes, we're in Hebrew.
Praise Jesus. Praise Jesus so much.
Katonda yamuwa ekigambo kino eky'okutuzaamu amaanyi.
God gave him this word to encourage us.
Okwolesebwa.
A vision.
Kubanga yagenda okuwebwa bino nga uganda twogeddwako ebintu bingi nnyonyo abaludde nga musoma naffe okuyitibwa kw'eggwanga
ani
ajjukira omwezi gwatandika mwezi
ki
ogwokutaano gwakusatu yesu yebazibwe nga bye tuzze tusoma
mubiwulidde
era nga tukyeyongera okulaba
bingi
naye twali tuggwamu
amaanyi
n'atuma owooluganda
oyo
okuva e
Nigeria
And he said that we have been called to bring revival in the entire world. He was emphasizing things of the Apostle John Mulinde of the Prayer Mountain, Uganda, whom we first explained what was told him.
Yes,
praise Jesus so much.
Nagamba.
And he says
revival,
the revival
ya kuva mu gwanga
is to come
Uganda.
From the nation Uganda.
Iranga agamba.
And he says
we
were chosen.
We
will come the glory of God. Jesus in his coming is going to come in glory. But to front the glory of the full knowledge. The full knowledge and his glory. Don't be surprised to hear we are the new generation. With the full knowledge of God and his glory. That was prepared long to be in Uganda.
The
vision spoke long to many ministers.
Yes,
praise Jesus. And began to explain in 2005.
In
the journey of heaven, he moved me. Which was moved through the Bible. For 7 years, from 2005 to 2011, in the different series of spiritual transports, where there is the vision and the trance, and the transports like those. We want to reach that word to be the pioneers in the faith. Told him in all this we are to do. Without faith we shall not be able to hold anything. And that faith must be coming from hearing and hearing the word of God. And when the Son of God, the Lord Jesus, whom we prepare for his coming, preparing all nations, we have to prepare them standing in faith. He, the most question he asked, when he comes, will he find the faith on the world? You know, many things appear like faith. It's not the faith he speaks of.
It
comes from hearing the word of God.
Let's
hear.
Glory. You have been chosen and are highly privileged as a nation to receive the Lord Jesus' glory, Yeshua in Hebrew. You are blessed nation, and God has decided to rest his hand on you.
Yes,
praise Jesus. Praise Jesus so much. Now we are a blessed nation. God has rested his hand on this nation.
And
he tries to see, makes us that what he wants. That the world would see us an example. But remember, when God rests his hand on the nation, you don't confuse him.
Well,
he can beat you till he lines you up to what he wants.
It's a
privilege to have the hand of God in your nation. For no enemy can there attack you. But if you trouble God, his hand can align you with the slappings and the beatings. After we finish this part, we shall study of what will be happening. All the signs which will show the fulfillment of the
world.
Where there was sicknesses,
the
worms eating up foods and things like that. God moved on to tell this brother,
Yeshua will change your spiritual climate to suit his glory. You are a pioneer of the faith and have a great calling.
Yes, he was.
Praise Jesus so much.
He
told him, though the spiritual climate of the church is bad, we have thieves in the church, pastors who are corny men, prophets and apostles and all others. But he has to do everything possible to change that situation. Till we are in his glory. But it's our work as the full knowledge to do this work. To bring the full knowledge of God and his glory. Now he said that you are the pioneers of faith. You are an example in faith.
And
you are called to a great call.
You
know, to spearhead in the faith is not something easy. They have made a poor father of the believers. You know, there is Abraham. But if you are
Abraham,
we have fight to become. For
Abraham,
he seems to be father of the believers. There is what made him that.
Wawulira eddoboozi ly'ekigambo kya Katonda n'akola nga bwe kimulagidde.
Voice of the word of God, it does as it's commanded him.
N'alyoka afuuka.
And he becomes.
Kitaawe w'abaki.
The father of the believers.
W'abakkiriza. Kati bwe batugamba nti Uganda.
When they say Uganda.
Ogenda kubeera kitaawe w'abakkiriza.
Be the father of the believers.
Omukulembeze w'abakkiriza.
The pioneer of the faith.
Ekyokulabirako eri abakkiriza Katonda mu nsi yonna.
To all who believe God in the world.
Mulimu guli eri omukulu.
It's a great work.
Omwana w'omuntu bw'alidda.
The son of God when he comes.
Alisingana okukkiriza ku nsi.
Will he find faith on the world?
Kitegeeza tuli mu nteekateeka z'ezimu ezo. Ez'okudda kwa Mukama waffe Yesu.
The coming of the Lord Jesus.
Nga tunyweza okukkiriza kw'ekigambo kya Katonda mu nsi.
The faith of the Lord toward the world.
Nga tufaafaagana.
And we fight with the stories.
Omanyi mu kanisa buli agaboozi.
You know there are stories in the church.
Ulina ngamba nti eno apple ntukufu.
Someone tells you this is a holy apple.
Hey, mubadde mugula michere.
You've been buying holy rice.
Mu michere mtukufu.
That holy rice.
Kakati omanyi Yesu yakola dde emigati
emitukufu. Jesus made holy bread long time.
Naye teyagitunda.
But he didn't sell them.
Bwe yakola ebyennyanja.
When he fed the fish.
Byali bitukuvu naye teyabitunda.
Holy fish, he did sell it.
Kati mwe banabbi mmwe abalina eddalu.
You post prophets who are madness.
Ekiseera kiweddeyo.
The time is up.
Fenga Uganda muli mu nsi nkya.
As Uganda, you are in the wrong nation.
Kubanga tulina okubeera abakulembeze. Mu kukkiriza. N'okukkiriza okwo. Kuva mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda. Twagala okubabuuza ebyo mutukolesa byawandiikibwawo.
Ask you what you make us to was written where. Now they have fallen in a problem. What I told you last time. When the television begins, the problem will come.
Yes, yes,
praise Jesus.
Amen.
We are going to front the call of the nation. It will put a hedge upon us first. You don't know what it means. Even if a person is a Muslim,
now
they hear their nation called. They change.
Yes,
praise Jesus.
But if you agenda siku kula bali,
as we shall
have in
the call commanding us that.
Kugambye tulina okubaaba kulembeze mu kukkiriza. N'okukkiriza okwo kuli mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda. Mwe bye mutukozesa byawandiikibwawa. Katonda yagamba mbu tuli mbwa
77. When you read and they say it, now you are 77 dogs.
We, as Uganda,
we are to be pioneers in faith.
If
we prepare for Christ is coming,
and
we prepare all nations,
we
have pioneers in faith. An example in faith, which comes from hearing the word of God.
Tell
us where you got such stories.
Yes,
praise Jesus.
What a
great calling is not something a job. One day the Holy Spirit told us here that the things of the call
is
not an honor, but it is work.
It's not revival.
And you don't know what the word revival means. Now even this,
we call
be the pioneers of faith.
Abakulembeze ekyokulabirako kirina amakulu manene
as a great meaning.
Kisanyizawo ddala sitaani n'akuwaawo
totally destroys the devil with all his falsehood.
Tugenda kunyweza ekigambo ekyo.
We are going to hold that word.
Eddakiika nga asatu we zinaggwerako ezisigaddeyo.
After 30 next minutes.
Ngatumaze okukakasa.
We would have proven.
Ddala tusobola okubeera pioneer mu kukkiriza.
Truly we can be pioneers in the faith.
Abakulembeze mu kukkiriza.
The pioneers in the faith.
Oteekeddwa okuyimusa okukkiriza mbulamu obwo.
Best to raise the faith in your life.
Okuva mu kulya n'okulira ekigambo kya
Katonda. Which comes from hearing the word of God.
N'okuteekako ebikolwa eby'obutuukirivu.
And to back with actions of righteousness. Oba
obadde wagwa kye kiseera ogolokoke.
If you had fallen, it's time to arise.
Obadde n'ebikutabulatabula n'ebikutawaanya. Okukkiriza kwali kukuweddemu.
Faith that ceased to be in you.
Naye kati Mukama akuyimusa.
Right now God raised
you.
For he called you long time.
watenga sitani abadde mukubuza abuza mukubulira
said that has been confusing you on the way
na yoku kuitwa kwa fe kwa danye banga lichi miaka mingi
for many years back
so wetu dale kwa katono muluka 18 munana
get back to Luke 18
wetu atandikide wenye
where we began from
lwachi omuwerezo no John Kanye
why the servant John Kanye
okama yamugamba tuli bakulembeze mukukiriza
God told you we are pioneers in the faith
kuangalia Uganda
as the nation Uganda
ngami kwano ja Uganda
as friends of Uganda
ngeri aba bagala katonda
to all loving God
kwetu lesion
all over the world
kuwanga
because we are a nation preparing for his second coming.
Atibu kiba kitegeeza.
And it means
nje kibuzo kino tulino kiddamu.
Question we must answer it.
Fe tuddamu ekibuzo ekyo nga Uganda.
Ndiye
aja kusingana.
He will surely find the pain.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
Agamba bwati.
He says this.
Luka 18 muka.
Luke 18 verse 6.
Luka esura ya 18 nyolo mukaga.
Luke 18 verse 6.
Mukama wafe nagamba nti muulire omulamuzi oyo atali mutuukirivu kyagamba. Olunyolo musanvu. Kale ne Katonda talira mulaba londe be abamukabirira emisana n'ekiro nga kyaguminkiriza. Olunyolo munana. Mbagamba nti alibalamula mangu. Naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukiriza ku nsi
nti naye omwana w'omuntu bw'alijja
the son of man will come
aliraba okukiriza ku
nsi will he see faith on the world
finga abateekateeka amaddaga kiki kirina okukola
as prepare for his coming what are we to do
munt weewaawo ayi mukama waffe yesu
ng'eggwanga
eryayitibwa erya uganda
ojja
siŋŋaana okukkiriza ku nsi
okuva
mu kulira n'okulira ekigambo kyo nga waliwo abantu tebava mu kigambo kya katonda Nebore ta story.
And if you bring story.
No manyine ngenda mu.
Nebita
kagua.
Past the rope.
Isomera kagua mu
Bible. Read us the rope in the Bible.
Bebo bagamba.
Those are the ones who
ari basingana nga bakyali mukukiriza.
Find them still in the faith.
Andi amogera ku mbaruni.
Speak of them in Romans.
10:17. Na tunyonyolo kukiriza kuvawa.
Explains where faith comes from.
Bagamba bwata.
He says this.
Balumi esula ya 10 onyirwa 17.
Romans 10 verse 17.
Kalo okukiriza kuva mukuulira n'okuulira ekigambo kya Katonda.
Nti okukiriza okutuufu kuva mukuulira n'okuulira ekigambo kya Katonda. Si kya nabbi.
Not the word of the prophet.
Amen.
Ate si kya mutume.
And not of the apostle.
Manya batume munine ngi.
You know, apostle.
Nze bantu mabantu.
Babu
kuma kuogera bibyo.
They sent you to speak your own words.
Olaba mukama wa Yesu yatunyonyolanga bulijjo. Ebigambo byenjogera si byange byoli eyantuma.
I said they're not bound by the one who sent me.
Wango wa Katonda ayogera bya Katonda.
Of God speaks the words of God.
Naga nanyo okukiriza okutuufu.
The right faith.
Kuva mukuulira.
N'okulira
ekigambo kya Katonda.
Hearing by the word of God.
Nakati bali bakuguza katamba.
Now when they made you buy a handkerchief.
Wakasoma wanti. Au. Ne bamuguza katamba akoma.
Buy a handkerchief. Where did you read that?
Aha. Awogenda kumugano sene bidomola byamazi kumazi ga mukisa.
Get on the water.
No soma wa
to read where.
Ndiyo ne basoma ne basena ebidomola ebyamazi ga mukisa. Bamansira ku business.
And they spread on their business. Where did you read it in the Bible?
Everybody were yogere gamba. Ndiyo malaika we yaka.
When the angel came.
Nasi kula amazi.
He had up the water.
Yeso kwango kugwanga munga yaona.
When the first fell in God healed.
Mukama wa Yesu we yaja naga gamba.
Jesus when he came he said.
Uwa.
My friend,
chichigwe
gato. What is wrong with you?
Anga sina munanga sura yo mukidiba.
Now to throw me in the pool.
Wanga buli ya.
Daika
rwaja nasikura maziya.
There's the water.
Banso kokugwa.
Someone goes ahead of me in the water.
Ate mundu omu ya onyeziwa bwati.
Only one person is healed.
Namugamba.
He told him no.
Nze mugogwa.
I am the well of living waters.
Buli akiriza.
Whoever believes me.
Munda muya muli kurukuta migeje amazi amazi amaramu oyagala.
Dreams of living water. Kwate
kitanda cho tambo.
Get your bed and go.
Na tujja kubidiba ate mweje mweje asema.
Out the pools and you to go gather water in the pool.
Kagari uliriza kino.
Listen to me.
Fenga abakulira okukiriza Uganda.
We speak ahead of the people.
Twamenye wadde ebibozibozi by'abannabbi n'abatume. Abobulimba. Tulina nono obuyinza bungi singo kwewe.
Much of poverty, what is so surprising?
Okusinira kuyitibwa okutuliko okwe kitalo.
To the extreme bread call on us.
Tusobola menya obulichi tucho nechi tali kukiriza.
Kwa Katonda. of God.
Umanye kuva mu kuwulira.
N'okuwulira
ekigambo kya
Katonda.
Niwadde mbawanika omukono n'embuuza omutume. Ekyo kyawandiikibwa kuba obuyinza bumpeebwa okubeera omukulembeze w'okukkiriza. Okuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Era abagenda otendeka ensi nabbi waba ali katuuti wanika omukono omubuuze sikitegedde omugamba awo mukama n'akigamba atya n'agamba nti awo ne bataka bakibba ky'embizi wabisomyewo Yesu yeebazibwe kakati olina osooka otegeere kiki kitegeeza okubeera omukulembeze w'okukkiriza n'ekigendererwa nti si kulwanga mukama waffe yesu atuuka n'oku nsi nga tewali kukkiriza kubanga ffe tuweereddwa omulimu oteekateeka amawanga gonna tulina ogateekateeka ngali mu kukkiriza omwana w'omuntu mukama waffe yesu bw'atuuka okudda asiŋŋaanewo abalina okukkiriza omanyi bayibuli egamba nti mu kudda kweffe abali babali bakyali abalamu tulikyusibwa kubanga tuli bana tuli mu kukkiriza ne twambusibwa wamu n'abo abaakusookayo mu kibuga mukama waffe yesu bagenda okudda nabo kati yesu kyekyandikwa kirina
otutuukiriza
ng'asiŋŋaanawo ab'okukyusibwa abali mu kukkiriza kiswaza nnyo okubanga ekyandikwa kigamba nti abali babakyali abalamu tulikyusibwa mangu ago n'asiŋŋaana nga temuli
mugwakukyusibwa
twagala kutegeka manyika katonda lumu yavunaana abaana ba
isirayiri
atumidde bannabbi
nemubatta
abagamba mutegeke amawanga temwagategeka nammwe
temwetegeka
okimanyi nti isirayiri yafailing omulimu
ogwo
yesu agenda ozaalibwa nga n'abali batwalibwe
tebamumanyi
kyokka be baalina otutegeka mu nsi yonna nti yesu agenda
azaalibwa
kubanga be baaweebwa ebyasuubizibwa
ffe
tetwagala kujeema kubanga baabeera ekyokulabirako gye tuli era nga nabo tubayita okudda eri okukkiriza okuva mu kulya n'okuli ekigambo kya
Katonda
naye ekyo ekigambo mukama waffe yakyogerako omwe omutukuvu bwe yakibuuza
buye
mu Luka 18 olunya olw'omunaana naye omwana w'omuntu bw'ali alisiŋŋaana okukkiriza ku nsi kuli okuva mu kulya n'okulira ekigambo kye kati ate omwe omutukuvu kennyini n'ajja ng'ayita mutume
pawulo
otemisewo ekisooka essuula ey'okuna n'agamba naye mu nnaku ez'oluvannyuma walibawo abaliva mu kukkiriza nga bagobera emyeyo gikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani naye ssebo okukuuma oteekeddwa okubanga omanyi gye kuva kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda ate n'okuteeka mu nkola tusomereko mutemuse ekisooka nnya
timusewo ekisooka essula yakuna olunya olusooka naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani
kyewuunyisa nti walibaawo abaliva mu kukkiriza okutuufu naye tukoze tutya nga
Uganda
okuate n'okubunya mu nsi
yonna
walibaawo abaliva mu kukkiriza mbu nga bawulira era emyoyo egikyamya omanye ennaku zino mukama
yantumye
abo nga bangi
who claimed that
era yanjigiriza
kati
kababuulire
nabadde ndi mu kisenge
nadde naaba
nempulira
eddoboozi
yokaana
3
onyola okusata bateeka
ozaalenemubuuza
kitegeeza
nagamba
emirimu
gyabwegigenda
zaalibwa
owugiriza kwogera kuffe zalibwa gwakuli badda mu
bizinesi
nga bafuna okuyigirizibwanga
kw'abasitaani
nga bava mu kukkiriza okw'ekigambo kya Katonda kati mukama yaŋŋambye abasajja kumi,
the 10 men
and kumi,
10 women
soka,
are going to get fast to sow in this gospel. There is a blessing distinctive.
Hallelujah.
Hallelujah. That's how they speak. You ask him,
the first 10
to sow, where were they written?
Who's
going to tap the anointing?
Come on, going to tap the anointing.
Tap the anointing of this gospel.
Njagalayo abakazi
basat like 30 women.
Abasajja makumi ana.
Men 40.
Ladies first.
Ladies first.
Who's a jawadi?
You ask them where is it written?
Wanga chimanya abakazi banafu
nyo. All the women are weak.
Agamba ladies first.
He said ladies first and they run. Men to follow women is easy. That's why they shift us from our homes, go be with them. That is a philosophy.
Theology.
They teach the theology how you can capture people's hearts. God told it to me.
Chakatonya, lima word. Chakagwa, tushinonya mbia waandikwa.
Don't look in the scriptures.
Chirigwa, no chitorao. Olwalero. Buli echabu wakena chitorao.
Which failure to pick it.
Irawa kakati, muingira mochikorua.
Enter the action.
Kuchitorao.
Pick it up.
Tora sentence akugwa. Tore nyumba ye ya liyakalo.
Pick your house, which failure to come.
Yes, we
praise Jesus.
Now,
as pioneers of faith,
we
must know where faith comes from.
Come
from hearing the word of God. And people who abandon the faith.
And
they follow the deceiving spirit. Every time the spirit has told me, I got a vision.
What
visions was in the word of God?
No, kuyigiriza kwa basitani.
And the teacher of demons.
But when akutuza mkatu na kuyigiriza.
It sits you and it teaches you.
Ngabia chifura ni.
And it's twisted.
Na jio nebia wani.
And it brings scriptures out.
Na namba, nisomera aku.
Read me.
Ezekiel ya asatu mungu saamu.
Ezekiel 37.
Soma.
Read there.
Amakumba.
The bones.
Mchu wanfu. Soko rekera.
Stop there, stop there.
Oyagalu tegera amakumba.
What?
Agari mchu wanfu kegari wa.
Which are those?
I want
to tell you, we the men
God,
have our own patience.
He has told
you this, but because you are foolish, you don't get that.
Ezekiel has
the
bones
in the valley.
Okay.
So, read the next
verse.
Can you prophesy?
Have
you prophesied?
Njagana soka kusabira mafuta go kula kula. Yimusha mikono je. Erebe se kare baba baba baba. Amafuta go kula kula.
You think you're still in the faith? You can understand him to the same to the Katanamu. Train him if things now is capturing you.
Nagara kurako.
Prophesied on them.
Oyizo kugala kulako.
Tosobola
kubana busobozi. Okujja kwa wali wakugamba.
Bizali
ne chigambo cho lwale. Tanzi kugambe. Osobola. Obata pinza mafuta. Wali wala sake. Ngoli nayo mutwalo. Uli nao kade. Jango ta binya mafuta. Ago kulagula.
I did not or mu era mukukiriza saidi. Oh, you are in the faith.
Nayo bana. Era singa katona yali mtufu nga mufere.
God was a God. Gaya ndika
kufera. Na ndi faze mwe.
Kona would have conned you.
Conmen
to be able to capture them.
Great
be how conmen are and the right things how they are.
If
I had come a conman,
would
have faced it.
I
would have made you run quick here. Who wants
to
find you with faith? I want those who
raise
a car with faith. And you put your land titles. God to find you with faith. There you have already hooked up with us.
Yes, we have.
Praise Jesus.
abaagala yesu amasanga
n'okukkiriza
kakati kye bayinza
okukolerawo
njagala oteekeyo ettaka owulire emmotoka ogwo kwe kukkiriza yesu asobole okusigana
nako
waliwo alina ekyapa olina ssente ku akawunti twala okukkiriza oziggyeko zonna yesu ajja kukusigana
n'okukkiriza
era kibakubanga kati bufere bwe tuliko
busuubaekikomanyi
bwe tuli
nga
tuli bulungi nnyo mubiri naye nga mukeere nago gutokota
kuti
nga n'ennyanja y'omuliro
etwesuuba
agali muba mukyali mu ezekeri wali omanye ebintu byebyokubuulira bibeera awo ebintu byakupangapanga bibanga byawandikibwa naye nga si
bituufu
nagamba kati amagumba ago ye bizinensi yo ebadde yakala ng'ebintu biweddemu zensawo zo kwatako omusawo olabe mulimu akantu konna ani awezamu emitwalo asatu gisige ofune okukkiriza bagenda okumalayo enyiriri nga
zigamba
abo be baana ba
isirayiri
amagumba
g'olabye
basookeddwa okuzaalibwa omulundi
ogwokubiri nga
naye yakugambye mu
birala
kati ngaffe abakulembeze mu kukkiriza ng'eggwanga eryayitibwa twagala kubabuuza ebyo bye mutugamba byewandiikibwawa kubanga twagala mukama waffe yesu asiŋŋaane okukkiriza okutuufu okuva mu kuwulira okuwulira ekigambo kya
Katonda
nga kuliko ebikolwa ebituufu
agali
wuliriza okukkiriza okuli mu kanisa
kusi
yesu yebazibwa waliwo omusajja omu yagamba abaagala oyingira mu
ggulu
n'akola geeti y'eggulu ku nsi wano
weeyo
ku miracle
kati geeti
yeyo
abaagala oyingira mu ggulu olina okuyingira
yagiggulawo bulungi n'agamba
olw'okukkiriza
muyingire abantu ne beesolosa ku geeti eri kubayingira
mu ggulu naye
bannanga omulyango gw'eggulu omanyi gye
guli
munnange nga tabayisa mugeti bayingira muggulu mulimu mumwe nammwe
abaaliyeramutemwaliyooko
baani abaaliyo
tonga
wayitako mukageti kati webaletuuka
mutubuulire
ebiriyo
si
kukujerega ebyo bintu weebiri mu nsi abantu nga baava dda mu kukkiriza bakola bitasaana waliwo eyabagamba weeyo kuhiringisa ente
erweza
oba yaani
naye
yabagamba
bwato
mwagala okugenda
ebweru mujje
n'obusawo
era
waliwo abajjaagenda
bweru
naye muli balalu okukkiriza kubeera n'ebikulu naye ebikolwa byako birina kuba bituufu ate tojja kukola bikolwa
bifwasi
obajja bambadde
obugati
n'egundi zaabwe ng'omwaga ogugenda ebweru mulyango guli
wali
ebaguyitamu
no
ekigambo kya Katonda kye kyakulagira
ebyo
katulabeko mu Yakobo okukkiriza okutaliiko bikolwa ku
bakufu
naye waliyo abalina ebikolwa
ebifu
Yakobo essula ya kubiri olunyiriri katandikire ku olw'15
James chapter 2 from verse 15
bwe wabaawo owooluganda omusajja oba omukazi nga bali bwereere ng'emmere eya buli lunaku tebamala olunyiriri 16 era omukummwe Yakobo essula ya kubiri olunyiriri lwa 14
James chapter 2 from verse 14
kigasa kitya baganda bange omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa.
Bw'ogaba nti olina okukkiriza
n'otaba
na bikolwa,
ye
ate bw'obeera n'ebikolwa ebifu,
obeera
nga waliyo ebikolwa ebifu
nga
byenkulazeeko
waggulu.
Mbogenda mu gulu mubakuteredde ogeti kunsi wano
ebuyingize,
bakugamba watali butuukirivu tewali ajja kulaba
Katonda.
Sooka okola obutuukirivu oyite ku geeti y'eggulu.
Kati
mwalimu ne mummwe
abayingira
mu 77,000
club.
Mbu akasanvu abatukuvu mwasasula akakadde kamu n'okudda
waggulu.
Ani yabiri muka
ebyo?
Totya, tuwemukkiriza Setaani.
We are ashaming Satan.
Kuyingira mu kasanvu k'abatukuvu ba Katonda.
Naye nga
bula abasajja abitutandikira bamaze emyaka mingi mu
bulokozi,
naye gye okuva ate ku
mulamo
abantu abaatandika nga batubuulira
amazima.
Kale n'olaba miraka erudde ebbanga
ddene.
Naye bw'osiŋŋana ng'alinayo akasanvu k'okayingiramu k'abatukuvu, oba oyagala okayingiramu kakadde
n'okuddaggulu,
n'obuuza bw'osoma akasanvu mu bassekabaka baasasula mmeka okukayingiramu? Bano basajja baavu bedda mu kukkiriza okutuufu. Ogendayo n'omugamba musumba bango ba mu nnyumba naye ndi muweereza
wano,
nkusabira omukisa gwa ssente, alina okubba gwa ssente
guli
yingira mu kukkiriza.
And he prays for you. Lord, your servant.
He blesses you.
Yet when he tells you, you
he's saying,
that's
my
servant. If you don't have, he says, he's servant of God.
Era bw'aba atambula
eyagamba
nina kwaya
yange baweereza abantu.
Bw'oba weetaaga obeera muweereza wa
Mukama.
Tumaliye wano.
Yakobo essula yakubiri olulimi olw'ekkumi n'ennya.
Kigasa
kitya baganda bange, omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa, okukkiriza okwo kuyinza okumulokola? 15. Bwe wabaawo ow'oluganda omusajja oba omukazi nga bali bwereere ng'emmere ya buli lunaku tebamala, olunya olw'ekkumi n'omukaaga, era omu ku mmwe bw'abagamba nti mugende n'emirembe mubugume mukkute, naye ne batabawa omubiri bye gwetaaga, kigasa kitya?
Yes.
Okenzeeyo?
You've got there.
Full-time minister.
A full-time minister.
Bakugoba mu nyumba nagamba.
Just in the house, he says.
Yango echa mu kibiina.
Come tomorrow in the congregation.
Musumba ono gwe mulaba.
This pastor you see.
Bagano yimuse okukkiriza.
They refuse to raise their faith.
Era tebanda tapinga mafuta
gange. They have not tapped my anointing.
Ati baba goba mu nyumba.
Now they're chasing them in the house.
Njagara tubasabire
bavemu
obutanzikiririza mu nyumba.
Not believing in me. What is upon me to clothe them? And you raise money for them. They make you kneel down. Praise for your stomach,
Mukama.
God. Make them satisfied.
They have
heaps of money, but you feel. When you saw prophets did how you do,
or
apostles did how you do,
big
cars,
those who
wash your toilets have to sleep. The toilets of the church. Those who wash them are like dead dogs.
Ebikolwa by'abatume tebaagala ddo n'obisomerako ddala
wabikolwa
batumenya mbawe baleeta ku bigere by'abatume buli muntu naye bwanga obwetavu bwe bwali. bateka ku bigere bya
yani
wanagaba nayamba nga abeetaaga
Those are scriptures they never read. They do what they want. You can even
say, my time,
you
know, chief, I raise
to me and my offering.
Where is it written?
It's yours. You know, others
way
to say,
there
is an apostle teaching people to be big headed. I'm not teaching you to be
big headed.
I teach you to be
big headed
on the word of God.
We give example to Satan, another gamble,
headedness to Satan and his words.
Here
you are free to be big headed.
Scriptures
of 220
tithing
offerings
bring
the house of God never to lack food. Are you the only house of God? Don't you know all of us
gather
here, we are temples of the Spirit of God?
Everyone
in need, they should be helped.
But you know
what's next in Uganda?
So
we have
to go back to the
pioneers in the faith. We know faith comes from hearing the word of God.
Chigena kuzibuari na nyoka kuri mbawa na Uganda.
It's hard for you to lie in Uganda.
And
wait before we come on the mediums. You keep stealing in the last chance.
But
after they are going to grab back whatever you stole.
And the Bible
says that too is faith. After you will grab, you too they will grab from you.
Government
encourage government take from you what you stole from people. For we are a nation called. Yes. When you reach to the president, those who grabbed this nation,
according
to this
video,
when they gathered the people, they were to take them back, but they didn't do that.
Let's
take some houses and some investments
to the
people they stole from, we give them back. The battle will have woken up.
We
have armies of
England.
They will capture on them quick.
In the
name of the Lord Jesus. And we have to
look at it.
That is the nation should be ahead and
by hearing
God.
We come
hearing the word of God.
Yakobo esula yo kubirunyirwa 17.
James chapter 2 verse 17.
Era nokukiriza bwe kutyo. Bwe kutabako bikolwa kokanga kufudde. 18. Nayo omuntu aliyogera nti gwe olina okukiriza nange nina ebikolwa. Ndago okukiriza ko awatali bikolwa byo. Nango olw'ebikolwa byange ndi kulawa okukkiriza kwange.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
Okukkiriza okuva mu kulira ekigambo kya Katonda.
Come from hearing the word of God.
Okulanga ekigambo kya Katonda
bwe kikulagira. Do as the word of God commands you.
Ekigambo kya Katonda bwe kikugamba.
When the word of God tells you.
Nga Matayo 18:18.
Matthew 8:18.
Buli kye munasibanga ku
nsi. Everything you bind on earth.
Kinasibwa mu
ggulu. It will be bound in heaven.
Nekimala ne kikugamba.
And it tells you.
Okusinda mu Efeso 2.
Ephesians 2.
Efeso mukaga.
Ephesians
2.
Verse 12.
Tetuwanagana mbina musayi.
Rest not with
me.
But with principalities, with evil spirits. And it tells you that the weapons of wars, they are not flesh and blood, but they are mighty to the
body. It
directs us still. Revelation
15,
angels with our weapons,
with
our war of the wrath of God. It directs you. Ephesians
1,
13:14,
there
are spirits to serve
us,
to inherit
salvation.
It directs you.
Angel Abaddon,
of the
chain,
of the dragon mouth, directs you.
Psalms
119:19-20,
angels,
the mighty one,
who fulfill
the word of God.
Saba mu kigambo kya Katonda. Tumegira bamalayika. Batuukirize. Tumegira badoni. Nisibeme izibu. Todda wali.
Nsiba.
Okukukiriza kufuba.
Osibira wa. Where do you bind them from?
Bakugamba waliwo abazira abamaanyi.
Katonda
kyakugambye.
Abakituukiriza. They fulfill it.
n'obeera mu kukkiriza okutuufu n'ebikolwa ebituufu ekyanuba kigamba buli gye munaasibaga nemugulu nga kisibakaakati yesu naye yakugamba bwemanga ngoba emizimu kuba omwoyo wa
katonda
nga mumatayo 12:8 teyakugamba nga bwe ngoba emizimu wulira sawuti ngoba emizimu olwaleero kaakati gwodda wali kukola maloboozi kulengaana
mulekaana
ebikolwa byo kale ne bibeera bifu ddala
katukomekereze
nga tugamba bwe
tuti
Yakobo esula ya 2 olunyi lwa 19
James 2:19
okukkiriza nga Katonda ali omu okola bulungi
naye
n'ebirala baliyo n'abalala
ababikkiriza
Yakobo esula ya 2 olunyi lwa 19
James 2:19
era ne basitaani bakkiriza ne bakankana
naye baagala okuwulira ekigambo
n'okukola
by'ayagala
nga bwekiri ekigambo sookwogera manyi nange enaffe tukkiriza
katonda
okola bulungi
naye
n'emizimu
gigikankanawabula
okukkiriza ku tekuliko bikola bituufu ate tekuvudde mu kigambo ekituufu okuwulira ekigambo kya
katonda
Yakobo esula ya 2 olunyi olw'abiri naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu okukkiriza awatali bikolwa tekuliko kyekugasa 2:1 Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto 2:2 olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye n'okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye
nga katonda bwe yamweragira nti kola bw'oti ebikolwa olina kukola katonda bye yagambye nti kola kati katonda aba yakugamba mu Matayo
17:8
nti muweereddwa buwa nammwe muwe buwa sabira abantu ku bwere lwaki obasimbisa
layini
ab'emmiriyoni kwazi baakiwandika baakiwandika ab'emmiriyoni
basimbewa
abaagala omukisa
ogw'enjawulo
mwakisomawa
mwakisomawa
kati twagala okuzza okukkiriza kubanga tuli ggwanga eriteekateeka okudda kwa mukama waffe
yesu
era nga tuteekateeka manga gonna naye yabuuza ekibuuzo omwana w'omuntu bw'alidda alisiŋŋana okukkiriza ku nsi abantu nga bakyali mu kukkiriza okuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya katonda era nga bakola ng'ekigambo ekyo bwe kiri omanyi osuubira bingi si
kyekyo
naye kizibu n'okubifuna okuva eri katonda omulamu okugyako ng'osigadde okuva mu kukkiriza okuli mu kuwulira ekigambo wabula byonna byonaafuna okuva eri
sitaani
ne bannabbi be mugenda kubalibwa mu babbi
kubanga
sitaani talina kintu n'ekimu kweyo
byagaba
mubbi naye mbuulira gw'oyita
naye
nkubuulire naawe obubbi bwo
kati
bw'oyita nenabbi w'obulimba naawe oba wa
bulimba
era balivunaana nabbi w'obulimba nga naawe osimba
layini
kubanga katonda tavunaana babikola bokka naye n'ababiwagira yesu yeebazibwe tavunaana bakole ekyo bokka naye oli eyowagira gw'omu kubateeka mu
sente
gw'omu ku bayimbi baayo
kubuulira katonda ebyakuyimbisibwayo
yesu yeebazibwe katusomeko Ibulaniya esula eyo
ey'11
kituufu okukkiriza kukulu
kubanga
byonna bye twagala okuva eri katonda etugwanidde okusooka okukkiriza nga waali naye okukkiriza kwatugamba okuva mu kuwulira ekigambo
kye
Ibulaniya esula ya 11 olunyi olusooka okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa
bingi bye tusuubira okuva eri
naye
aba talina kukkiriza kizibu
n'okubifuna
naye alina okuba ng'ali mu kukkiriza okwo okutuufu kankubulira obuwulirwa ebintu
bingi ebitali mu kigambo kya Katonda bisuubiza ebizibu
manyi omuntu ayinza okugamba muggulu
genda
kubeera n'ennyumba nga
yoweka
nga mubyandikwa tekiriyo
The scripture we have the city of God, Jerusalem of heaven, the great gathering of the angels, and the saints. There is no your house you will have as you alone.
But a city
of the children of God. Structure they are still roofing it. People, we had stories.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Nyagange nze Aida.
My name is Aida.
Kama nafake nakusaba.
I died for 3 days.
Kama nantwala mukuru.
And God took me to heaven.
Nali musaloon.
I was in a saloon.
Nefa.
And I died.
Hey, when nafa.
When I died.
Kama nantwala mukuru.
God took me to heaven.
Atiawo netuita kakuwa.
And we passed the rock.
Ebyo bistole bya.
Bible wandikawa kakuwa ketuita. Bible, where does it write of that rock?
But watu kamukuru.
When we reached heaven. I saw funny structures.
And
those who are not so much righteous, they live in those structures. Where is that
written?
Those not righteous match, they reach heaven.
Now the other.
Me affected.
You know, these are
crocodile tears, making tears of crocodile.
When
I reached heaven, now some of your structures, they are grown weeds in them.
Just
with heaven, grass grows there. Jesus left you on the world. John
14.
In the Father's house are many mansions.
Was it
that I wouldn't have told you? But they tell us,
they
are not finished. Now,
that
even grass has grown in them. The angels refuse to build. Hebrews
11, 8
to 16. Built it himself, not the angels.
What kind of people are you crying like this?
When they preach us wrong things, and they pray for us,
there,
I'm not people. Now
you are going to preach the gospel.
You are going to build yours in heaven.
Yes, we have
to praise Jesus.
Saba Uganda.
Now, brethren,
we know Kakasanga to put him in a mock of Kirizanga.
We believe we pioneer the faith as the nation calls.
Nayoko Kirizoko Kuvamakuri.
That faith comes from here.
Nokuri Chigamaja.
They are by the word of God.
Iranga Kubera Kemikuru, we took it
over with rightful actions. That's why he finishes saying this.
Beblania Esula Kuminemo Nyorokovini.
Hebrews 11, verses 2.
Kubanga Baka Devategel. Bategerezebwa mu kwo. Olunya olwokusatu. Olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda.
Bwe tusoma wano, obyandiko
ebyamazima,
nti Katonda yayogera ne
bitondebwa.
Naye ebyali bitondebwa yatuma omwoyo
ebyo
natubijja mu kukkiriza.
So
tukole okukkiriza okuva mu kuli ekigambo kya
Katonda.
Era nga kulambuluddwa bulungi
ddala.
Kanisa mulekerawo okukola ebiboozibozi by'abasumba.
Those claim it to be God's ministers.
Pray
in the name of Mary, ask where it is written.
Hail
Mary,
pray
for us sinners.
Until
the time of our death.
You will
never lie yourself till you die.
Buza jawandikwa msabire mu linya lya Maria.
It's written to pray the name of Mary.
Bangu Bible endagira okusabira mu linya eri mwe ya Yesu.
Commands be prayed the one name of Jesus.
Endagira wandi okusabira mu linya lya omutukuvu God.
Where does it command us pray through the name of a saint?
Abuge madini agagwa
agawaredda. But the religions which perverted long time.
Nagono ne kamagezi.
And they get corrupted
in mind. Their
understanding.
All that
is to be poured down from this
thing.
But Uganda, here in faith, believe in the word of God. God trains us in full knowledge.
And
in writing scriptures in that head, in the inner man, what he promised in the revival.
Revival
happens in those words in our mind, in our inner man. Yes, remember this. Our faith shouldn't be in the persuading words.
There are many
who have been persuaded as if they're in the faith. There are those they told. When you go back, move around your house 7 times.
For
they surrounded Jericho 7 times. And it failed.
And
when you get back, you're going to move around 7 times.
Your
house.
Satan.
The devil. He will fall. Others use the 7 spirits of God.
They
didn't just do as you do. Let's read in the Corinthians.
We
don't want your faith to be in the persuading words. But it's the faith.
And
faith coming from hearing. And hearing by the word of God.
First Corinthians
2 verse 5.
Okukiriza kwamwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu. Bakolinse kisoka esula ya kubironyirwa kusatu.
First Corinthians 2 verse 3.
Nange naberanga namwe mu bunafu ne mukutya ne mukukankana okunji. Olunyolo kuna n'ekigambo kyange n'okubulira kwange tebyabanga mu bigambo by'amagezi ebisenda. Wabulo kutegeza kwa moyo na amanyi.
Yes, he was winning.
Praise Jesus so much.
Yeye gara nyo.
He loved much.
Wabuta mwuri na kusenda senda.
Not to preach that we get persuading you.
Umanye na kusina wa nukupa mwuri renji. Na kusenda senda.
People preach
that persuading you. Na gamba niyachi uri.
And they still was hiding.
Ani muroko le. Soko imaka kubigere. Bandulu hao. Bawa aleluya. Ipa Yesu.
Tell Jesus.
So,
concentrating
and
knowing what you preach, but your attention
Kora kubiyuma.
The tension is
kusenda senda paka oyakiri era bwabulira ku nsiko ayinza okusenda senda kankulage musumba gyangu nze nange ensiga kumbe ono agenda ziza babeera batesezza ebintu
byaekiyayi
bakusendasenda n'owulira ngaokukkiriza
kyekyowekukumalangamu
ennaku ebbiri
obuulira
oluba ofuluma wali eri ennaku yonna ng'ekunyonta
naye
nga mwabadde wano nga
mwemubukabukaobutebe
mubusi gatumaleyo wano
bakolinsi ekisooka esula ya kubiri olinyo lw'okutaano okukkiriza kwamwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu wabula mu maanyi ga katonda
kakati tufu bolaba nga ekigambo okifuna okuva mu kukkiriza
okuva
mu kuyaba okuli ekigambo
okukkiriza
kwe kulema okubeera mu magezi g'abantu
naye
mu maanyi ga katonda agali
mukukkirizaokuva
mu kuwuliraokulira ekigambo
kyamanyi
waliwo amaanyi agali mu kigambo babeera ba malayika bayibuli yebogerako nnyo mu zabuli
13:19-20
nti ba malayika abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kya Katonda buli lwe tukinyonnyola nga bwe kiri waliyo abazira abakituukiriza ba malayika kubanga ge maanyi agali mu kigambo yesu yebazibwa tukubuulira nga tetwagala kusendasenda wabula nga tukulaga olunyiriri ku lunyiriri wano kitono wali
kato
kiragiro ku kiragiro okukkiriza kwe kubeere mu magezi ga Katonda si mu biboozi
by'abantu
si mu biboozi
by'abantu
ojasinga n'omuntu ng'akubatiza mu
ppuulu
mu linnya lya
Yesu
naye nga tamanyi lwaki baali babatiza mu
mugga okulukuta
kubanga akakabonero kaali kalaga omwoyo akulukutamu ate akabonero k'ekidibo bapuulu kalaga omwoyo
alistaganani
kyomuva mulaba temuteera mu
bulokozi
kubanga wadde mukkiriza nti okubatizibwa kutuufu naye mukola ekikolwa ekikyamu ne mubatiriza mu kifo
ekikyamu
ate abamu bababatiza bwe bati babasuulayo okusooka
tukubatiza
mu linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo
mutakati
bakuzuukiza bwe
bakuddabakuzaayo
kitegeeza mu bulokozi bwe olina okuwa emirundi gyonna
egyetaagisa
so okubatiza okutuufu kugamba tukubatiza okuyingira
mu linnya
lya kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu amiina olinnya erya yesu ne tukuggyayo omulundi ogwo n'ozuukira omulundi
gumu
si kukuteekayo
nitukuja tuba
tukutadde wano n'oddamu n'ofa ne tukuzzaayo era ebimu ku byakusuulasuula gwe mulokole ggwe obadde weewuunya oba birwakiibwa ebyo bebakubatizaamu ogw'emirundi
mingi
tetwagala kusendasenda
omanyi
abantu bagenda bagala tusoma enyiriri nyingi nnyo eri mu
full knowledge
twagala obeere mu magezi ga Katonda gennyini Katonda nga bw'ategeera nga
bw'ogifunye Let's end with this.
Bakolinsi ekisooka essula ya kubiri olunyiriri olw'omukaaga.
1 Corinthians 2:6.
Naye amagezi tugogereramu abo abatuukirira.
Amagezi agali mu kigambo.
The wisdom in the word.
Tugogereramu abo abamaliridde okutuukirira.
Speak to those determined to mature.
Ate siga mirembe gino.
And not of this age.
Amagezi agaluddewo ekigambo kimazeewo emyaka mingi.
Outlived. The word has been there many years.
Kubanga ayogera mu Yeremiya 8
n'olw'omunana
paka
olw'ekkumi
kubanga baganya ekigambo
kyange
magezi kyagali mu
bo
twogera amagezi g'ekigambo okukkiriza okutuufu okufune nga muli mu mwoyo omu ne Katonda wo
eyakuwa
omwoyo
wo
kubanga ayogera mu Yokaana 6:6
olw'enkaaga
mu 7 ebigambo bye mbagamba bwe mwoyo bwe bulamu oyina bifuna nga bw'abikugamba obeere Be in
the same spirit with him. That you can hear each other. If you abide in
him,
my words abide in him, ask all you need to be given
in
him.
When
you are in the same spirit of faith with God, the author of our faith, and the one who wants and fulfills it, you believe the word of God, you
will
begin with this there, and the one who fulfills is there. But he says, because of this work,
it
does through Uganda,
revival.
Pioneer the faith.
Jesus
wants to find the faith on the world. It's come command by command.
We want to tell you,
Isaiah 28:13. That be command by command in this world. 2 to 4 commands. That we do what you tell us. Do it when it's not in faith. Which comes from hearing. By hearing by the word of God.
You pastor,
come with the stories here, you see hands up. They ask you where they are written. You know, I dreamed. Now in that vision, we passed to the sea, the lake, and we reached heaven.
They will ask
in the scriptures, those who passed the lake to go to heaven.
If you think
we don't know where they enter the ocean, where they have gone. Ezekiel 27 shows you where. If you show us you pass the lake to go to heaven, or in the tunnel,
you
went under the ocean.
When
you say pass the tunnel, Ezekiel 29,
15
and
16,
you know you pass the underground tunnels.
Which
fallen angels based there,
overturn
things of God.
You
see,
if
the stories you tell us,
you know,
I was in heaven. Now in that heaven, those in the
churches
like a chicken,
yes.
And they say,
yeah,
come to this side. When
he
came to
na
them,
he
became a lion. Wanted to devour them. Why
did
he take them to heaven? He wants to devour them from there. Go away from deceiving us even.
Let's
time is left us.
When
we are in the word of God, we
can't
be satisfied and be here
for it. But
we need to be gentle. By the fruit of the Spirit. To be within time. To be smart.
This
time
we
will move on to produce it beyond. Let's end with Isaiah.
Isaiah esula ya 28:13. Ekigambo kya Mukama kye kiriva kibeera gye bali ekiragiro ku kiragiro. Ekiragiro ku kiragiro.
We need
2 to 4 commands.
Okukola kyogendo
tugamba. Do what you are to tell us.
Fe nga bakulembeze b'okukkiriza.
We as the pioneers of faith.
Uganda.
Ebi abazungu bye muleeta ano olugezigezi. Those white men you bring by Zeka here. You know, there are white men who speak we don't understand. But you find a problem for we understand beyond. You know, they come here. They think because they made aeroplanes, they think even scriptures they understand them. We are going to tell them. You
will
be humble for it's us called, not you.
It's
call to pioneer faith, not you. Help us, let's help
the other.
Don't bring Wisecking here.
We don't speak this in glorifying
ourselves.
But I tell you,
it's us, the pioneers of faith.
When you come
in the faith,
come
tell us things in the word of God. If you bring your stories, because you have a white color,
our
God will make me like you, and then we confront each other.
Huh. I will not go there.
I just spoke to them to align themselves. For those who get to be more wise takers. And they're not humble and gentle.
Like
those we tell them be saved while they still time. We want to work with all nations.
Or
to those who love God.
But
we need the humility, all of us.
Everyone
to be a servant of another. It's going to be command by command.
Isaiah 28:13.
We need 2 to 4 scriptures which come from the scriptures.
That's
specific of what you teach us that you can do. You have to prove it, don't twist it.
You can refuse
to distort scriptures.
You can
subtract and add in them.
We
pioneering this faith
comes
from hearing the word of God,
which is
not twisted. No
subtracting,
no adding in it.
If you
have told us Deuteronomy 4, verses
1
to
4,
don't subtract from the word of God, not even to add on it.
It's
what it tells us, Revelation
22, 18
and
19.
If you
have
subtracted and
added
in it, punishments written in this book.
And
it tells us in 2 Peter, chapter 3, 15 to 16. Those not taught, how they distort their own destruction.
They
condive with fallen angels. Isaiah 29:15-16.
They
go under and they distort the word of God.
Finishes
2 Corinthians 4:1-5. We are not like the many who distort the word of God. It's not going to involve distortions. If we are to pioneer the faith, and we ask God, His Holy Spirit,
who
He told us of in Proverbs 1, verse
23,
He
said,
accept my review, I will pour my spirit on you,
He
will draw you understand my words.
Truly
we have been revealed of the word of God, by the Spirit of God, and we prove God, as the nation called, we are to hold that faith. He ain't saying, if that word will be like that, after planted that faith,
and
whoever had hidden it, and they appear to be in faith, this the falling of
what you have.
Capture all the those who rob, those wolves hidden in the Bible, and they hide claiming speaking the word of God.
Yet
they are the robbers and the
corn.
Let's finish verse 13. Isaiah 28:13.
Bagende bagwe bugazi, bamenyeke, bategebwe, bakwatibwe.
Yes, he was
raised Jesus.
Here
a little, there a little. From the Old and the New Testament. From the different chapters. Of the different books. Which make the Bible.
And
they will go on to fall down. They will get injured and broken.
You get broken
when you spend many years doing it. You'll be captured.
This
wolf clothed in sheep's skin.
These
are the goats which have been shepherding the sheep.
You
know, a goat to shepherd a sheep. You know, they are pastors of the goats.
Yet
them two became goats. Here we don't abuse. That is written. We preach the real truth which is in the word.
So
now prepare yourselves all over the world. We are a nation called to pioneer the faith which comes from here and
narrowed
by the word of God and the right
acts. Look 18:18.
When the Son of Man will get back, will he find faith on the world?
We are
a nation preparing for his coming, and we have a responsibility to prepare his children whom he will find, and they still believe the word. word of God. And they do like that. In the name of Jesus. May God bless you. Thank you for coming.